Meninogesha na mapenzi matatu. Meninogesha baby I don't like. Meninogesha na mapenzi matatu. Meninogesha baby I don't like.
Mwana mkuna jili memkuta pele. Micheza Selina kucheze ya nanywele.
Mwanza kama penzi amenizidia. Kinyo chanta kufanta ninginia. Kwa yako mapenzi na kunyubia mini lewe.
Haleluya, utasema haleluya. Haleluya, utasema haleluya.
Meni fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Meni fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion.
Mapepo zangu zina vaburete. Hapo juu baby vaburete. Mwenza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkunaji lime mkutapele. Michezo Selina kucheze ananywele.
Unapopanda gachuma mboga, yani wewe.